mwanya ngebisoto kukubo bine timbe siri swalanga nino wange abo bakala ekyokulya kisule mutaka tebamanya olina obutuze noli mutaka langi yaffe njeru terifuka kitaka neva wilidi kabipata turedidi newaba wakuwa bulamu mabebi ndikuwerayo bulamu atwalemu owange asitukiriza kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase leka nsumulule sumulula omutima leka nsumulula omutima kukukwase laavu neunya onjagaza kyo mwana womubu kanolukoye nyambala lumwe wiki ogumita obuswavu nebankutateko tiki ensaba omutonzi bwali bantwala antekeja nteeka jamanye kyolinsanga oba munaku kalipata turedidi ne waba wakuwa bulamu mabebi ndikuwerayo bulamu atwalemu owange asitukiriza kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase leka nsumulule sumulula omutima leka nsumulula omutima kukukwase enkuba newelibetonya ngebisoto kukubo bine timbe siri swalanga nino wange kabipata turedidi ne waba wakuwa bulamu mabebi ndikuwerayo bulamu atwalemu owange asitukiriza kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase